cuka cukalangal min joto kala do bawdon tawde le mali fu e mangal mudun kikiri alan hande mi de joddi Ousmane Niali Buli no badda
baro hamde selli ba sulaham
ay wattu jungu ma en baso sabi de ko watte hirande hana jungude sanne jehan
non jaati wete puddiran kabaru di jaren le leedi meden di to bafula be to imadraaji gondunodi wadede hollitinde yagol jora le chunchunka kutteji ko woni mudun timmi nan suka be kollitambe kolliti wide do be jaata jola le chunchunka mini maga ana fawido ko wete pilulde landeme ko suwa rewbe bamata fa kada bamgol redu e bamadon tiagal daddo de podde dan gado kutteji bangal cellal en keban famuli actigen o en timindiran kabaruji haro cialde
do kabaru di puddato do wi madrajan wonte wadde nokku no dirte do bafula be faabe ciakko hono ko nayri bangal witta do chunka
sukabe hewbe be gelle tomora sidibe la e bafula be kollitama kutteji gondi do iyagol njolari le chunchunka
lanni o do golle dun fedde no de development silin kenni do bomoko do
le o imadara horebe gollobe bangal ijin ngaji cercle bafula be ndarte sukabe tinno ndukindira juude gollida ngada gulleji nafoji hono electromecanique plomberie, géologie, topographie, conduite engin lourd on hon donugol mobilaji teddudi mobilaji mawdi fa warde hon informatique dun way nafu dum ben
non wori Ousmane Niali Buli wakande paminande ko heewi suka be kay annibe hon wittude be kolliti wiide wattu joni o keddoto nokkule muuden de dun santini do en kedden be do suka be o gay mabbe ko sifi do hen
beaucoup de jeunes comme moi
kolbe hon robe en fa heewi muti yaade chuuni chuuni ko golla e chuuni usine ngaji hande mi heebi to mi golla e chuuni usine ngaji nokuto ngonnitu heddige do wadi golleji bod waddande kan jawdi en latike sababu e jodandu hewde golleji goddi nafa an woni he min pammi wi do cholu nafa mudum ala fandi do amen san
holitindude altinere dabbi nonde projet keso bangi dum nokku no dirteda kayi be nodri o do projet jaysé en permis Niali
ebe hakilo mudun yo chambre jeune chambre internationale kayi o projet fanda mudun yalla kasaraji layu ana buito le nokku no dirteda cité des rails
ko buru sukabe jokkolbe 55 kanyi en gonde famminede wattu jono ko nayri bangal sariyaji do dati kanyino pono ngaji di ngorri fabdelon be buytirta hono birda no kasaraji do dati kedde mo kanko no dirte sori Ibrahim Sow yo kanko won lamido fedde no dirte jeune chambre international to kayto ko mo sifi do hen
l'impact de ce projet
fanda o de projet o bu wata fon yo buytire astangaji do datul ngul yo don latar sababu yibela be bedro andal sariyaji dati kod la route o de projet o dum sababu simbini bawde golle yibela be min pionta no be kibirta permis den no fanda mudun yo be keba ande mawde do seriaji dati den asdangaji di buito
accident sur la circulation caisienne
lady france indi kay sandu mabbe do no dita barkan wondo le lefol sa hengel be kollitiwir tiagal ko bino be gollidita no armi mali ko wattu joni be puditi gollidi di kasen Niali
dum wadi tiagal kudeta dido bo gannodo
sukabe wombe le sa halidi di kanele wud leddi hodo fuube miijido hen fa keben famtar kedden mamadou samassi ko kanye ali sisi
umar waygalo Ousmane Niali Buli andon le lamu muti fuditingol imadra barkan e kany habti be fama goto fufu mi jom mudun hakunde jokolbe so yogabe hulti yo hunde mu inde wobe kay na gondi fa hande mi jade do kabar mudun
c'est une très bonne nouvelle mais il faut que
tu gol golidal hakune mabbe hunde lobbel ba wajibi kina jonka ligue france ni waitana wurdi gami de jidi soldats en le de godde do be do so gonga o minen kam min jey darne mudun sammi le habo fewde terroriste wajibi jonka habo lato habo labungo golidal ngaldu lato golidal labungal leedi wotiri wawa kany tan daranaade dena golidi ko minji miloji aminka idu hokka hakkile yimbe be fu minka hakkile am nafafu walahi be bamino anniya darunde golidal hakkune mabbe leedi mali ja e deere heba
me la tranquillité je peux dire ça
nona ko non dun e le ngaldure askia en jokobe nuku o na mila wide leedi malindi haja ka fi golidal mabbe wobbe holliti kana fi salade faba mabbe
min kamire yinno sanne golidal hakune leedi france leedi mali bangal soldats en be darodo sabi fed noddirtene barkan wala fu imadraji de wadle leedi mali ni bangal jaa e deejere leedi mali wala ko wawan hore mum so wana leedi france hono leedi france du wala ko wawan hore mum so wana leedi mali du majju fuduti gol golidal hakune soldats en be hunde lobbel min kamire mili dum e hunde nafori so a hebi neddo balloma hana salade min kamire mili dum e hunde mujuna sanne
ka fadin den wadinde nagu da wonde yirwude e leedindi fa hande hippugo jaadin kobbe na heddi wadede donno kuji kewdi
dun nabata en yewtere meden no dirtet minimaka yewtere meɗen mini mag nde wara yowa dow kikiɗa ko ñaali buuli ɗon poɗɗele ko boomi ɗi ɓamata soɓɓami faa ɓe tilliki e lende
noon jaati tawi kitama yiyede le wattu cakitiɗo sukaɓe rewɓe hewɓe ana ɓama ɗe poɗɗele e ɗum wawi wadde kutteji dow maɓɓe na
noon mbireten yoga e dogotoro en kay gonginiɓe hollitinde wiide ɗeɗo poɗɗele ana mbawi wadde kutteji ko nayiri bangal cellal maɓɓe ka fa ɓeydireɗen faamu gaare keɗɗen Mamadou Sama Sow kañi Ali Sisi
ɗeɗo poɗɗe lulirɗe pilule du lendemain ma ɗum contraception d'urgence fana muɗum yo hadde sowugol ko ɓuuri hewde ɗum nawtore caggal lende mo farati woni muɗum yimɓele hewɓe na nawtoro ɗum no ɓuuri fof surbaɓe ɓe so yogaɓe holliti na nawtoro ɗum saatu fof woɓɓe kay mbihi abadan ɓamali ɗeɗo poɗɗe ɗe
gonga jaati miɗa ɓama poɗɗe saatu caggal lende gam mi anda so tawi eɗum jogui kuttejoɗo cellal am min ka abada mi nawtoraki poɗɗe caggal lende mi nani haala muɗum gaso gonga o mi golliray ɗum taf miɗa andi giɗiraɓe an rewɓe nawtortoɓe ɗum gam min ka abada mi ɓamay ɗum taf
donke en cellal ɓe kay daliki bangal nawtorgol ɗeɗo poɗɗe ɗe e wimaɓe kuteji kewɗi ana e kabar muɗum dow cellal
so poɗɗe sanɗum ɗum aɗa mawni sanɗi ɗum wawi waddude neɗɗo tension okiɓe ɗum wawi latade sababu ɗum ɓamde reedi tawa suka o wala nokku to hani tawede so aɗa ɓama ɗum na taƴƴara tafo wiide a wona reedi yalla wakkati no poɗɗe tayata ƴiƴa maɗam foti suka o yalta nokku to hani tawede to so wona ɗum ni wajibi kina oppoɗe
donken ɓe dardi ɓeɗo surbaɓe ɓe nawtorade sifaji tewtingol goɗɗi faratiji gala e muɗum saabi so yawti balɗe tati tan nafa fof wala e ɗeɗo poɗɗe ɗe hana ɗum neɗɗo yawta cilli ɗiɗi e ley hitande
wattu joni en jarano kabaruji tarikiji meɗen ɗi gori le leydi ndi en jarano fa to kulikoro to ñaali
tariki kulikoro wawa haalede caggal hayre nde ɓe noddirta ñanande kulikoro
noon woni ko heewi yimɓele ɓe anda koni koro ndeɗo hayre ka fa ɓeydireɗen do hen faamu keɗɗe mo kanko noddirteɗo Bina Jara o yo o goto e galleji darnude to kulikoro to komo sifi dow hen
mo ñana c'est mo bamara
ñana yo bamarankore neɗɗo bilto tiellaji yimɓe nden rewɓe hewɓe garan noon holtinde tiellaji mabɓe ɓeyngu ko ɓuuri hewde duwaw mabɓe jaboto kaƴe nder e muɗum majji somo ngur kante na wiye ñambe kulu ñambe yo kulle kecce ñameteɗe kewɗe sanne dow kaƴe ɗe kambat ɗum eɗi noddude ñambe kulu ka ñeɓe mande ɓe ka hewti eɓe andi ñana ana kulikoro kaƴe ɗe na wiye ñambe e sendata ɗiɗɗe kambat ɗum eɓe holta wiide somo ngur kante waltiki latade ñanan kulu kulikoro ɗo
wattu joni en jara birki sembe calɗi en puɗɗiran kabaru basket sukaɓe fiyoɓe basket ɓe gala duuɓi sappo e jeenayyi ñaali buuli hollitinde wiide sukaɓe mali ɓe kay jaltide
noon jaati franci tappi mali heeɓi baddi capanɗe jetti e jeego mali deɓe sappo e ɗiɗi
ana hollite wiide mali le ko ƴaɓɓino ko yehino fa final toon fiyanno ka wattu joni o koyɗe tati ɓe jalti le hen koyɗe tati ɗe fourdu ɓe tappama fa ɓe ɗaati final ngal ana hani fiyede le kikiɗa ko sappo e jeenayyi yamde solanɗo jaɓi
noon jaati boro mbiya jarama accirani kabaruji ɗi
sikiraɓe ɗo kaddi ten kikiɗa hande dow kabaruji meɗen ɗi ñaali buuli a jotama ɗo ɓowɗa tawede le mali fo e maggal muɗum sukaɓe ɓeydo en jotiɓe wattu joni en kertiniki jotali ɗi heeɓiɓe hen fa le ñoro mango fati ɓe jaafi e nokku ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi